Hayi şelim kufefe boy. Ngihlale phansi ngikhulume nawe nyanga yezulu. Him u big trouble kangihlale sengigadla ngezulu. Baningi basenzo driver bahlule ukushayela isipikini. Manje ikhothe ikhothayo nenkanakethe esitikini. Sihlale ngamagama kwenkhane safunda ukubala. Sithi ukuqabuza amaphanti siye kokubalabala singene emayikini.
Khuluma nabo nkalakatha him unyazi lwezulu. Sathana uqobo lwakhe indoda engangihaka ngawo umzulu. Mithi body blast bulala bonke boskotheni. Bebagadla kwena back gang bebathembeni.
MakuLucifer namangazi ukuthi bebaqondeni. Sukela ngiqala indima yomculo kubo bengisithi. Manje ngibhongo kwenkabe ikhonga yodwa esibayeni. Khipha zonke zami ngihlasela kubona boskotheni.
Mina ngicela ukubuza mfana kathi xuphu nembeza. Ngoba ngiyakubona lokuzayisililo mvula kuyembeza.
Yebo ngivula kuyembeza. Vumele ngibamphule ibunu ngibafake impokompoko kumnyama ebusweni babo kule game uvele mabhokophoko. Vumele brakwa ngibamphule ibunu ngibafake impokompoko ngigawule bonke bomrapper him uThomas. Yeah. Khuluma nabo nkalakatha bathi fanga ngokuthakatha ngiyababona bayayatha. Basi next labo rathu babona ngokubathi ukuthi oscrew. Hathi ngiqale Amsterdam King Mac angikwazi uThembeni. Angikwazi kumabhukhizi mina ngikwasele emakuleni. Ubhizi nwenwe ney'ngoma esingekho emsakazweni. Uphuzi caster oil ungene studio ukhiphe inyongo. Ubig uphethe ibar uphushe umswengo ngenkani. Vela ngifihle ngisazi yokungane ngithele uswazi. Ngibuze kuJeff uyangingazima ngivela ngiqhiba kwasana. Vela ngitshelwa ngiyabusa ngivele kuphe kwasana.
Ima kancane trouble mina ngiyazi yabusa ntwana
yami. Vele ngiyabusa brakwana. Ngibaquza phansi ethekwini ngibatshene ngivuthwe emkhukhwini. Mina ngisazi unjandini. I don't give a fuck ngabo audit. Bathume emsakazweni haba namlande ngomeni bayazi ubig esiqongweni. Bathatha ngibafake emkondweni. Babhizi gasi this gasi that abazi next.
Tshela mina trouble lo wasesh uthini ngawo.
Usesh uyikolisele kufacebook wathi angidisofliver. Sasaka namzuzu yena uzofaka amaklipa.
Uthi uzofaka amaklipa.
Ya uthi uzofaka amaklipa. Hathi ngikhuphukele gasi lami kwafaka usawoli. Ngishaye iphanje ubona indoda iqhaqheka amabhawoli.
Mfana kathi kuhimu brakot seyagcilaza ke man. Ngene gasi lakho ngathi uzoba moshe.
Yakulutsha ngisubless ngiyababona bayayicathanisa. Nokwahukusane kumnyama kubathe kuyahlanganisa. Ufikile ubhigi ngesando bonke ngizoba phambanisa. Kwamasola abonilaka laba ngiyabanyamalalisa.
Sephelela phela trouble ngiyakucela mfana wami. Yazi unawo unembeza wena unasono mfana wami.
Usho nje brakot.
Mina ngiyaphika trouble ngiyazi wena urambule. Gubhu gubhu sisi uphenduka isampane lani bafuna ngikhamane laba bakwenza ishangane.
Yavele bangenza ishangane. Thina sivela sova ngempela sihlasele lova vele siyaqonqotha ngithi imakulethi ubhigi bof. Jeff angimele kancane ngizokufasela emakhoneni kwenkomo esengosibayeni. Uthi uthethe isigithi ngithe wena semakhaya la. I don't do this trouble futsak ubhekane nesisasi la. Mele ngikufake engomeni umasikandi kuwe emlonyeni. Ukhuluma ubhigi unjandine yasegethe dastile ibeef ngidla ngogqobo lo mfatha ngumvula ingqondo ayisegrip iyabhibhimbo. Ya vele iyabhibhimbo. Jim ubig trouble nocherwakho maka paisa gang keking som jabul mhlale kase rambul lesibaya him jabul.